Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajar su tarawir su bugu janiga fanu hala Mamadou Sama Sihu jam nyali sakrabe hidibe hanka sen yaltungol le leedi ndi men bibe jallo hono kareje tigaje men e kunande mudun no ben na hada le mali kenyan woni ko gouvernement o humpiti dun le communiquer fanda e nafaka men jangnobe le sifaji dandeji ben hala mudun memete le journal meden yu bangal yembere le anorndu kala den nyalom hertanango musul en kala 2 octobre yotere meden on namparla memana hal kuteji keb ben kewal ndiyam mayuji do battibe nokku o yo hunde de meda ka yede to sebenin koro e kalaban koro de bamako ga e kay dunto mutitun digun seme kawruji amen hande kikide aljumare 9 octobre 2024 bismillah sakra leedi malindi hadi heltingul kulle demal yogaje hono ben de kareje tigaje mene ciudi ministri keballe kay dun suudu be kay no kabaru jagu bami kado anya mu fanga fara mudun yo bangi goto ben kabaru waltingul hunchande hore kabaru waltingul bibbe jallo bangi goddo dun ben memde hal hunchande hore kabaru nyamdi fa hara no hulti lam ko be fatiya ta won ko hebane kado fa songal sisi e janaba jallo
hase touré on demo tigaje le cercle yoroso odo anyamo gouvernement leedi amendi bami kado yaltinde tigaje le leedi di ka ana wembini mo san o yidum kutteje mudum wara mater san do cogu tigaje njeyetede
gouvernement boraka des
lamu hadi yaltingol de do kulle mi yannana ne nafa leedi kono ine wawi wande sababu cogguji di usto sanne mi den dema yalla min keba nafa sabi anya gouvernement o golleji di lelan
bo asenena
ido sukulaji goti woni mata di urto transporteur em yogabe lebi mabbe bamgul anya gouvernement leedi amendi hadude yaltinde chagal leendi kulle yogaji nyametede ka waran nabirde chagal keb mabbe chaka jakite kany woni lamido fedne bino dirta centre mali
donc nous les
minen transporteur en anya gouvernement nafata amin min keban hen chadele labito min de wirta baydoto judde dum wadata kulle ko min bamoyta to porto to gumun baydo
kanko dunke andando kabaruji bili e kebe do woni Oumar Bitibali holiti wiide odo anyam gouvernement leedi amendi bami o ka waran latade sababu hunchude yardi yeso sanne keballi nokku o am haltana mem hono
ko dum jati woni sembe kabaru yirwere kabaru gollirde privé ngari e waktu mun nafa mun ne mauni e der leedi hitane fof eden bawi addude tabantati ujunere ton neba
mission tinde tan wiide gouvernement leedi amendi holiti wiide yimbe fu chalibe teddinde odo anya jukkeje ana way bamel so tongede mu em kulle debbe annino yaltinde faabe njeyaade ana way bante joodmabe honon holitiri tobbere dido ba communique o
sakrabe tuta klaji modou kabar ngam banga bem Facebook andu X ndu Twitter kido atam sere kenyan ministre ko mido jande darno ko de len nokuji ben jangnirde de jam ngune mudu de nokuji de ben yimbe kebe torra bonanda jam bamako do nati e mudu handerno tiagal ko yi ko nokuji de kanko ministre bami ay hokki adwide dabare fiete yalla ben nyande nay no bamdu ton do fuf nokuji fuf ben kabar mudu nevike ya amadou si savane bon ko do ortem ken fostango kanko alciso
avant cette rentrée il y a du travail à faire
fade jande ne fuditide ka golle ko heddi wada dana heewi sabi ko njirumi gite ande ko kana dada hakkilno nukul yogaji ni yimbe egube fa laabi cuudi mu em so wadi hodi cuudi le college din e ti dalla mo soodo ministre kuman do jande le leedi amendi tan waawa daranaade dabreji ka mede mili waram fi heede no yaawir urtu gouvernement leedi amendi yalla kabaru o kana heba wartude no wurdi noni yalla cuudi le college din ka ko hoda ko ana iwa fa sukabe jangobe heba jabbitere le dido cuudi le college nay leu novembre hitan 2024
novembre 2024
hono le ked anandu leedi malindi jamina nyande 2 octobre men nyaloma hertanango kambe muslim be fanda mudon yo hultinde nafaka huntana hore ben golle be do jangnobe be le sifaji jandeji di denno lat sawadun hiddibe kumni be kabaruji jande dun hinno kabaru golle o kay dun jandeji leedindi nono hono baydorade famu kabaru jande mali be dicala tela jogudun do kambe jangnobe be draman mayga wonko be nakata fasango umra bagolo e jenna ba jallo
hono golle musengabe wori
ñalawma hannde o leydi meɗen ndi kamɓe huminiɓe kabaruji jannde ɓe ɗiɓe gonde jabade woɓɓe kolliti wiide ana samti woɓɓe maɓɓe kolliti wiide musengaɓɓe tottaka haqqeji muɗen fur noon kanko noddirteɗo Boubacar Abdou Touré goto en gonɗo fedde sa gontone jangguinoɓe leydi meɗen ɗi hollitiri wiide
la crise voilà
tiɗallaji ɗi pewtiɗen ɗi l'école ne wondi e haɓede ɗum ko ɓuuri ujunere école uddama waktumoɓe gondi e haɓede militaire en on waktu ɓe kaɓoto jangguinoɓe ɗum waɗi jangguinoɓe kana yejjitede darde amin ne mawni no leydi wawi yarude yeeso
la marche de la république
wakkati sappo tati yamde ni ƴaɓɓiri nokku mo noddirte maison de l'enseignant ɗiɗum ɗum woɗɗa isika le on ɗon nokku musengaɓɓe furdu ana belti toon Ousmane Almoudou o goto e gonɗe fedde nde noddirte synergie signataire du 15 octobre 2016
je pense aujourd'hui si
min cikkumi tan ñalawma hannde o ndenagu ne hanni dortede no sukaɓe kani jangguinede e école so jangguinowo warama ala foof jiɗɗo ɗum ko sakkiti ko mechengaji ne mbare a tawan ɓe jottaki hokkede hakke neɗɗo gonɗo e foof jinnaɓe mabɓe ala foof ko heɓata laamu ne hani ƴewtare
ɗum
micciteɗen wiide ko ɓuuri cuuɗi école ujunere e temere jeegom kañum goni uddude le leydi mali ndi dow wayde ndenago noon suudu ministre humminude kabaru jande le leydi ndi hollitiri wiide
lewru octobre lewru faabodiral mbenno gonɗo konngol ndennaɗa ɗum wara juuɓi capantati hannde le mali hono kabaru ngu woodi hakkika mbeen e leydi ndi ngal banngal mbeen yambere hitande hikka 2024 nana meman kabaru muɗum mbeɓan kabaru faabaji ɗo kamɓe yimɓele e guɓe ɗum déplacé ɓe lalla Diara Touré wonko heɓani kede fastango Ousmane Niali Wuli e Ali Cissé
danɗe darniraɗe manaji kañe e jombe woni ko jiyata faaɗo guidema kaɗe ni wonno jirata nokku d'accorde e guɓe wonɓe falaje kañe goɗɗe cakiɗe ley capital ngal fayso tawa seli toɓɓude sanne ley balɗe cakitiɗe ɗe leyɗe d'accorɗe anda ɗo jaɓata tundiji boli oñiɗe hakkude ɗe danɗe kañi e ndiyameje tunuɗe ana dari tatteji fuu anayi ko yiyete leyɗe nokkuje
mbiɗen kasindini e kulle ñameteɗe fa yetto kulle goɗɗe ɗe ɗi mbawi nawtorade ko nafata wala fuu komi jogui ɗon minen ka ñandu ni woni komi tewotta saabi yolbere ana e amin mbiɗen jogui tiɗɗallaji banggal heɓugol ndiyam laaɓuɗa jarteɗam ɗum min keeɓi daague kañe bashiji
e rewɓe worɓe ana darta fabangoji fuu ɓuuri ley ndu lewru kertanadu hinne yurmede keɗɗen o egguɗo goto ƴulɗo ley région menaka ko hoɗɗiti wiide
so gonga o wulitagol ni woni komin gatta fewde laamu leydi ni kañ e gollidiɓe muɗum en yellaɓe keeɓa faɓade yimɓelle egguɓe iwde jonde mum en gomɓe ɗonɓe
ley ndu lewru immadaraji kewɗi woni kertanaɗi waɗanede ɓe yimɓe tampuɓe hono yimɓe lojaɓe kañe e nayeɓe
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
yewtere meɗen nampal miman haala mbiyan bonadaji ɗi sambin kewal jamma bamako ɗo dede sabin koro kala bamakoro e kañ nokku seɓɓe ɓe to kañe ɗuto mutti toon yalalage wallete infam ko ɓene kede fastango Ali Cissé
angoni ɓe yorola belemelenakaji
miɗen gondi tewtude to mbawi walde jamma fuu nde ndiyan ɗam koyɗe amen jamma e ñalawma fuu nde ndiyan woni ɗum e hoore ana wawi yettinde men ñawuji goɗɗi mi wala ɗo fewi kalisi mo mbawmin sodirde leɗɗe natugol ndiyameji ɗi ka yettinimen tordaji kewɗi golleji amen fuu ko dari yimɓe hoore mutti fewi warde sodde marchandise gaji amen ndiyan ɗam ɗon woni ɗam ɓeeɓay sahib majjam golleji amen fuu ko dari ɗe ñalawma hande o min tampi fewde e majjum mi anda fuu hoɗumin gatta yimɓele ɓe ana heddi hoɗude faham cuuɗi ɗi kolleji ɗi fay so ndiyan ɗam ɓeeɓi mi anda fuu hono min gatta fa mi mahito cuuɗi amen camuɗi min garam ɗo ka mi uttadame bitigaji amen tan mi jara te client en koyɗe mu en fanɗitiɗo
yewtere meɗen mbiyan wiɗudu kabaruji muɗi yontere nde nden ɗum ɗo miman haala fuɗɗitigo ɓendi bantigo fuɗɗigol jande jiɗɗi kewal jamma wiji kaɗo lewlu faabodiral kalifa guita wonko heɓen kadi fastango Oumar Wagalo
le puɗɗoɗo yontere nde suudu ministre humminiɗo kabaru jande leyleydi meɗen ndi hollitiɗe jande école hitande 2024 2025 ko annino fuɗɗude le go'o lewru octobre ɗum bortinama faali nayyi lewru novembre wororo ndu saraɓe sukaɓe kolli ni se muɗen sanne ka yimɓele ɓe kasaraji kammu jotti ñalawma hannde wonɓe cuuɗi école ɗi kollitiɗi beltigili hen sanne les kabaruji yonterɗi miccitiɗen wiide fa hannde lefol mayorane o ngo ana wondi e ngabbude suudu ministre humnino kabaru ndenagol leydi ndi hollitiɗi nokkule goɗɗo antoɗo ɗum ƴaɓɓitiki sanne ɗum woni banankoro keñi yoroba bamako ke masina baleni keni sans sofara mofti kañe ko nandi e muɗum le ɗeɗo nokkule kasaraji ana mbawi matede jaati le ko warata ko en timminira kabaruji ɗi le lewru octobre lewru humnino kabaru himme yurmen le nokku o sisile moɓe cuuɓi hitande hikkande yo wadde balliguji fewde yimɓeɓe kasaraji anaruji yettiɗi le leydi meɗen ndi ko naari banggal haɓude e ñawu cancer nangowo en ɗi o duuɓi goɗo haɓana wondi e waɗede ka fa hannden ɗum timmayi rewɓe le hewɓe oɗo ñawu wondi e yettade ɗum hen du ana gondi e sawrede
ɗokkatani kabaru jon hannde miccon ɗo sarti funtade mbo heɓde ɗiɗo kabaruji dow bemal ame whatsapp 115 99 76 19 mbiyen dow bembal maggal ngal kañum ɗum hello facebook yo bangal kunafun yo 37 321 mere mere noon ka famɗi fof buuɗi nogay tawli téléphone jomum ɗo saɗa yewtere meɗen magasin yettere men magasin yo kabaru keɓɓal yoydu dow mbiyen tielaji men rafi fuɗitingol dawol bato wiɗo e men kulkoro fa gaw ndenno elen ɓeydoro famo keɗɗande komi heɓani dow fayi ɓe faaba kamɓe heƴaɓaɓe gomɓe ley keddalidi ndi e dow facita gomin ndi Alisise UN kirijo
saabi hewtugol nokkul yogaji le leydi amen ndi wona ko newi ya warta bato komana fo o darde muɗum ana mawni sanne le ɗiɗo nokkule iɗi mbawi adude yaade toon kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum banggal ñamdu fa yetto marchandise ngaji goɗɗi kasen noom holitiri wiide Hashimi Madougou dunki andanɗo kabaruji ɓili ɗe keeɓe
presque toutes les villes
ko ɓuuri hewde galluji ɗe batuɗo famata fof nokkuji ɗati goɗɗi natiɗi nawtorede kambar ɗum wattu dawol maayo rannewo ngo joni ɗiɗo nokkuji nafa sanne banggal nabde toon ñamduji ko nane muɗum e ko pendude yimɓe ɗiɗo nokkuji ɗi
motti anale wuddu leydi amen ndi julaɓe gomɓe toon ɓe kañum en ka holiti wiide daragol batoji komanafu o laatike sababu ɓuytude sanne keɗo ɗen seeda foji goto e mabɓe joɗiɗo le région o
neɓi fiñande feere motti an
nde yeya londe ɓutije e ko nande muɗum e kañanu kala ko hasindina le kabaru koɓaje bateau min nawtorto nabde ɗi tatteji kewɗi hono gawu tumbutu ñafuke e fay bamako ko bateau o darke ko tampinimin sanne sato min nawtoro pinasi ka nafaka muɗum ɗo famɗi banggal bateau o
ɗiɗo sukkulaji goti woni matiteɗi ɓuurem anale saha e leydi amen ndi golleji fuu nawrɗi banggal keɓe le on ɗo nokku yaari caggal saabi hewtugol nokkul yogaji wona ko newi so bateau wala nam holitiri wiide oɗo julajo
minen kay bateau o woni kulle amen fof wona kulle kecce wona ɓiɓɓe leɗɗe wona dawa mbawa nawtorade laawi moɗɗi dowɗi saabi bandiji so bateau o wari goto fof heɓa moƴƴere muɗum kulle ɗe fof nawata ka so ɗum wayri hono hikkani ɓuuram mettan ɗumlata honni neɗɗo wala jaatele wuro ngo kulle ɗe fof ɓeɗantiɗude
tawede fabamuya kamioji ɗi fayetto pinasiji le ɗiɗo nokkule ka fuu oɗo dunki andanɗo kabaruji ɓili ɗe keɓe ɗum woni fahamma Hashimi dawol e bateau dow maayo ranewo ngo ni woni ko yimɓele gomɓele ɗiɗo nokkulle yiɗi sanne
bateau ngaji ɗi naɓɓa kulentereji tedduɗi kewɗi e pinace ma kamion ngaji mbawana ndenno ko golleji komanaf dari ko waɗɗi hello mongo dow keɓɓal région ngaji segu motti tumbutu e gawu ɗum matama sanne duno e le keɓɓal leydi ndi
golloɓe le fedde komanaf ne o holiti wiide gollirgal mabɓe ngal darde muɗum ana mawni sanne banggal huncude yarde yesso keɓele nokkule yogaje fayettole leydi e hoore saabi immadara moɓe gatta faɓe naɓa kulle ñameteɗɗe le saha leydi amen ndi kañe ɗe ɓe adata iwrto warde le wuddu fayetto ɓalir leydi nafa muɗum ana mawni sanne noon holitiri wiide kanko Bourahima Diarra o kumaniɗo kabaruji fuu ɓiliɗi e keɓe le fedde UNTM daraniɗo komanaf le région kulikoro
somine garta ɗum bateau o wartiran kulentereji kewɗi hono condi farani carton ngaji nebam cogguji goɗɗum wona fe hunde newinde le ɓaleri ndi somin jottiki motti ɗeɗɗo kulle ɗe fof kalis muɗum yoɓete to duwan toon ɗum hulta wiide ko ɗum darke hikka e rawanen waɗi hello mongo e le keɓɓal leydi ndi compagnie amen o ana yoɓa ɗum usuruji gulluɗe majje gonɗe le leydi ndi ende faabo sanne e le yirwere commune ngaji
golloɓe ne leɗo fedde kañum en ka holiti wiide so a yeehi golleji mabɓe ɗi tanni fuɗɗitidde hitani hikka fuu ɗi saabi ɓe keɓa e faabamuya banggal ndenagu mo yimɓel golloɓe ne leɗo fedde waji bini yallana heɓa fuɗɗitidde golleji ɗi